shichiro rema tukira bani kuboni mbere yawe Kombo nukusabi nera matiko ya kumenyo vujo ware memo Ufisu uranga uranga zaga Ibyo kudabira kubiraga Urimano yuburu ndi nguse malaika Umuchumurika mumwita Uri nyambita gira gahondi Shogo manga nginyambo Umana teye ngigisabo Imano yokome tigisabo Watanga kwereka bagenzi Mwereka bagyeyi Dakwere kumujango Undiri joteka jokundiri ribibondo Sindu kutesha namba Sindu kutunuta Mbere yumugisha kukubura vyose ndanabirota uje muri jumbera malaika angeti byambabari tumutima ari mu mwitujura muri kira bani mitege ntimbere natimiye matura ntimurura pometi nabwe neri mbere narashitse singeka aho nibiranguwe neza niho hari ugututa igikundiro kiharete Kome turusukire Darusome monuri Shakenda rupire mo Kizire kugabanya Sinzu kutesha namba Sinzu kutesha